Naliwaluba
Nawamba
Gumba ninchinja
Forever
Chite mwiko chenu chandenga Na yumfango mwano wafyalo alelu
You also have the chance to turn back to God.
Shaka! Shaka!
Steve Rock!
Exclusive from Apple5.com.
Nice M.
Yahweh, 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 Finshikanshi Mwandisha Nebu. Yahweh, 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 Finshikanshi Mwandisha Nebu.
Usheri kodyo kodyo, usheri juju juju.
Yahweh, Yahweh, Finshikanshi Mwandisha Nebu.
Usheri kodyo kodyo, usheri juju juju.
Shikanshi mwandisha nebu Mukwenda kwandi Shamishiwe tata
Ngafya mutalo tena Teti ndande
Ama se upone myoto Kanale chinja deide
But not even a day
Naikete po baivu
That's why
Hapa nali chinja Ndofano kuchinda mama
Body is a tempo And you fast able
Hapa nali chinja Ndofano kuchinda mama
Body is a tempo And you fast able
Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Finshikanshi mwandisha nebu Yahweh, Yahweh Yahweh, 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 Finshikanshi mwandisha nebu.
Usheri kodyo kodyo, usheri juju juju.
Yahweh, Yahweh, Finshikanshi mwandisha nebu.
Usheri kodyo kodyo, usheri juju juju.
Yahweh, Yahweh, Finshikanshi mwandisha nebu.
Nizombela tabe kubantu ngati bakamba. Muliwa Yahweh, mwaba fyonse ufaya. Chite mwiko chavu yona tena eko chava Kuliva yawe kwa bafyonse ufwaya Nizo mvela chape kubandunga tivakamba Kuliva yawe mwaba nzansa ufwaya Chite mwiko chavu yona tena eko chava Kuliva yawe kwa bafyonse ufwaya
That's why
Hapa nali chinja ndofano kuchinda mama Body is a tempo and you fast able Hapa nali chinja ndofano kuchinda mama
Body is a tempo and you fast able Yahweh, 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 Yahweh Yahweh, Yahweh, Finshikanshi mwandisha nebu Yahweh, 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 Yahweh Shikanshi mwandisha nebu
Usheri kodyo kodyo Usheri juju juju
Yahweh Yahweh Shikanshi mwandisha nebu
Usheri kodyo kodyo Usheri juju juju
Yahweh Yahweh Shikanshi mwandisha nebu
Yahweh Munani topa futi mwani kwezeka Takwa vecha wa mango kuitula Chizo chenu, tata
Mwere sata mwatala ndekere shapo Ichi kuku chenu nshatala mwanapo Nganalu ala mula mposha Angafya nkosela mula nkoselesha Hey cholero kamimbire Urui mbolo wakumilu mbanya Pafyo mwanchitira mumo Wandinga mapalo ina teti mpende
Yahweh, Yahweh
Yahweh,
Yahweh
Yahweh,
Yahweh Yahweh, Yahweh Finshikanshi mwandisha nebu Yahweh, Yahweh
Usheri juju juju
Yahweh Yahweh Finshikanshi mwandisha nebu
Usheri kodyo kodyo Usheri juju juju
Yahweh Yahweh Finshikanshi mwandisha nebu
Nice I just want to say thank you to Bwana Nyendwa for inspiring me with this song Bwana Kapini Kapini Kigan Sianzere, Wana Masara, and all the members. Chizanga, I see you.
Cheer. Subika Hewitt. Subika Hewitt. Subika Hewitt. Subika.
Dynamite.
on the beat.
You will rock.